Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Oh, njengoba bekasho la ke umfundisi uthi after uNkulunkulu ekuhlanza eku restore and bese ke uyabona ubayile silver uba ile golide, you know, ilapho ke manje ezoqala ekusebenzisa ngoba uyabona ukuthi manje soyilento le afuna ukuthi ube yiyo, kusho ukuthi uyakupheka and then akuphekisise ngoba ngeke akuthumelele ezweni ungakaphekeki, uzoba offended yonke into nje le uzoyithatha uyithathe personal. Kodwa ke uma sowuphekwe nguyena, hey, uyakwazi ukuthi ke akusebenzise ngendlela yena afuna ukuthi ke akusebenzise ngayo. So ngempela uNkulunkulu restores what was lost. He brings us back to a place of purity, purpose and true devotion.
There is radio and then there is 657 AM. Can you hear the difference?
Oh, what a beautiful song. OG Music basifaka ku the second hour njoba ke lishayile elesithathu ihora 4 after 3 o'clock kulesesigaba sesibili. Uyazi ukuthi ke singena ngeingoma ezintathu zilandelana, emveni kwalezi ingoma ezintathu zilandelana sizobe ke siqhubeka sixoxisana lana sesinobuhle shange.
Tune in to God's Grace radiopulpit.co.za.
Add your voice to ours. We want to hear from you. Contact us at gospel@radiopulpit.co.za or send a WhatsApp to 082-657-2729. Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Asindlule ngala bese ke ngikulethela ingoma ezintathu zilandelane ngale ndlela ke ngiashara ngayo. Ispeaker sethu sesibili sosuku okusisi nokuhleshange.
Be doers of the word with 657 AM. Sounds of life.
Masimdumise hoqo ngecawe ngo 5 o'clock ekuseni no Ayanda Nenema. Siyathandaza, siyadumisa, sitya ilizwi nobungqina uKristu. Let's praise him ku Radio Pulpit 657 AM.
Sihamba ngokukholwa, hayi ngokubona. Hamba nathi Radio Pulpit 657 AM, umngani wakho wemihla ngemihla.
Ya namuhla sihamba no Joven White uthi God Alone, alandelo Michael David ethi Mvuselelo Medley, bese ke sivala ngobusi sibiya official Dr. Dumi uthi kenale modi. Sayihamba njalo ke i 3 songs in a row ithokozele.
We are here 24 hours a day with the message of hope, faith and love on 657 AM.
At Radio Pulpit, we are dedicated to delivering content that inspires and uplifts, guided by faith and truth. Our commitment is to provide quality programming for our community. We are here to serve with content that speaks to the heart, sharing messages of hope and love every day. If you believe we haven't followed the broadcasting code, you can contact the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Visit www.bccsa.co.za or call 011-326-3130 for more information. Thank you for listening to Radio Pulpit, your trusted voice in faith and community.
You're at 657 AM, Radio Caring, 24 hours a day.
I hope lezi ngoma ziministerile kuwena nakule ntambama. Isikhathi ke manje sithi 21 after 3. Sizoqhubeka ke nobuhle shange. Siqhubeka ngendaba yethu ukuthi ke siye sangayiqeda last week, so sithe today asizoyiqedelela singene kakhulu manje ku career yakhe. Yes, sizongena kakhulu manje ku career yakhe. Ngizama ukuthi sibe live la. Buhle, I don't know what's happening. Okay. Ngathi sinenkinga la. It's igcwele. We can't record. I don't know. Ukuthi manje sizoyisebenza kanjani uma ikanje. Ngoba abantu kumele bathole upart 2 ngithi. Okay, bona angikufaka ngalaphezu ukuthi uzwakale. Kumele bathole upart 2 ngithi buhle.
Eh.
Manje nayi seyisitshela ke istory la. ukuthi we can't go live.
Yo.
Bethi we can't go live. I don't know why. Let me ask our guy ukuthi meka nje senza kanjani.
Okay, sisibahle.
Mhlambe asiba khumbuze ukuthi konje siphelele phi last week. Yes, you shared a very powerful testimony. Ngisamkhumbula uMama Margaret. Ngisabakhumbula baka Nche, unchene,
Mche.
Yes. Mche. And then indaba yase Cape Town. Yeah. You know, but ekugcineni kwaba ukuthi yonke into uyazi iyahleleka ngendlela uNkulunkulu abeyihlele ngayo. Ngoba hey, ngisinsikhathi ukuthi izinto angazi ukuthi uyiswile the previous speaker lobeka siphi motivation.
Eh, ngimamelile.
Yes, ukuthi you know uNkulunkulu uyasipheka. And then uma esipheka kukhomnandi kuyashisa.
Yes.
Yes, kodwa into enhle ukuthi akasishiyi kulomlilo. Uthola ukuthi uyasha uwedwa ukhona uzokusiza ukuthi ekugcineni uphume
uphumelele.
Yes, uphekekile. Uyile golide, uyile silver le afuna ukuthi ube yiyona. And sikuboni siyakubona lokho kuwena manje.
So yeah. La sigcine khona manje sengiqedile ke isikolo, sengigraduateile on record time. Before ngiqala nje ngicela ukubingelela kubalandeli bethu. I said it's our family on Radio Pulpit. Igama lami ubuhle uMashange uMadumakude. Manje sengiqedile sisibahle. Sengigraduateile and I finished my studies on record time. Sengifuna umsebenzi ke manje. God was still faithful. Njengoba I faithful kanjalo uNkulunkulu wangivulela iminyango ukuthi yonke into bengiyifisa, because even when I was still studying at school I knew ukuthi I wanted to be in the medical aesthetics la ngizobe ngisebenzisana khona nama dermatologists, aesthetic doctors as well as plastic surgeons. Abantu uma usafunda bebathanda ukuthi it's not going to be easy ukuthi ungene laphayana. But I knew the God I was serving, ukuthi uNkulunkulu is able to do exceedingly abundantly above what I can think nor imagine. And the law ongiqalisile isikolo wayenza yonke into ukuthi isebenze for my good. He will make sure ukuthi ngiyangena esikolweni, ngithole nomsebenzi lo ngifisayo. And he did just that.
He did just that. Today you are owning your own
aesthetic clinic. Yes.
Wow. Ikuphi konje?
Located at Medicross Boksburg Day Hospital.
Okay.
But just before singena lapho, because I think in the morning when I was praying I was like, God, what do you want me to say to your people? Sonke uNkulunkulu sibizele imisebenzi yethu ehlukahlukene. Mina I'm in the medical aesthetics, as I said. My job is to heal your skin, whether you have acne, hyperpigmentation, eczema, things like that, I will be able to heal it. Kodwa uNkulunkulu ezingishilo sibeke ngokuhlukahlukana la sibeke khona, so that we can sisebenzele ukudumisa yena even in our workplaces. So nokuqala la ngiqala khona e Medicross manje njengoba sengine clinic yami, I had to work normally so that ngizothola I experience ngasebenza on different provinces. And I knew ukuthi okay, one day when God finally blessed me, this is how I would make things different in my own aesthetic clinic. So into engizama kuyisho ukuthi la uNkulunkulu akubeke khona, be it you are a lawyer or a cleaner or a nurse or whatsoever, you always need to ask ukuthi what is the purpose yokuthi ngibe la engikhona today. La ngisebenza khona as usisibahle Radio Pulpit, what is it that you want me to achieve? Yayibona?
Yes.
So that was my prayer to God, kuthi as a medical aesthetician, what is it that you want me to achieve, and make me different so that through my work, I can show your glory.
Mm-hmm. Wow.
So, yes.
Uyazi uhambo lwakho liya encourage kakhulu nobuhle and ngiyazi ukuthi ke abantu abasha abaningi bazofunda okuningi kuwena ukuthi you know kulendlela kuyabekezelwa. Okay, fortunately sisingenile ku life ne.
Okay, sisahle.
Yeah, kunephuthanyana nje belenzeka lana. So I don't know ukuthi bekwenzakalani, but yeah, sesiku live manje. Yeah, uma ke uthanda ukuthi ulalele uphinde futhi usibuke ku live, ungangena ke ku YouTube Radio Pulpit YouTube channel and ngiyanqhuquzela bazalwane sicela ukuthi ke ni subscribe. Uyaza ukukhula umndeni we YouTube channel. I don't know why or ukuthi abantu seba used to AM and then met DSTV maybe lokho ne
mhlawumbe
and abakhohle ukuthi now we are going digital bazalwane so uzosala wena uma kuwukuthi usilalela kuphela ku AM zifundise lezi zinto lezi ukuthi ke ungena kanjani kuzona. Yes, yeah, so iya ku Radio Pulpit YouTube channel and then like to subscribe khona, click at that button uthi subscribe. Ulike futhi and then ucomment njoba sikhuluma noNobuhle nje, you can comment and then sandlula ngama comment wakho la khona la live la ku YouTube. Yeah, isikhathi ke sithi 28 after 3 o'clock. Yeah, hey uhambo lwakho njoba ngisho kube uhambo oluhle ngempela though bekunama
challenges
bekunama potholes. Ngikhumbula usho uthi uhleli lapha e Cape Town, caba nge Cape Town. Hey. Cape Town lasi sifuna ukuya khona all the time. When uhleli lapha uyakhala but what's happening my child, bakulahlela ama 20 rand lapha yana kanti abazi ukuthi wena ufuna 4000 not 20.
Hey.
For 20 rand.
Hey.
Wow. Okay, so now sithe this week sizobuka kakhulu your career.
Exactly.
Okay, so yini eku inspire ukuthi ungene kule career ye medical aesthetician?
Into engibengithanda esikolweni biology,
yeah,
as well as physics but not chemistry, ne?
Yeah.
And then cuz initially mina bengifuna ezingishilo ukustudisha im civil engineering.
Yeah.
That was my goal mangi e Cape Town now. Ne? And then how masing figure is basically sigcwele and then I had to sit down with a brouch. I was like, what else can I do? And then that's when I saw somatology, where you do e-chemistry, you can also do your own products, you learn all those things. So I was like, hey, this can work because it also has biology in it, which is something that I love human body so much.
Yes.
So it's like, I can do this as well. Mm-hmm. So, okay, ngathi ngizongena kuyo ke. Because remember, ngithi manje, the time ngise high school, angizange ngisakhona ukuthi manje ngiqhubeke nge-astronomy because I didn't do well.
Yeah.
Yes. Mm-hmm. So when I had to redo my modules that below, I was like, I'm going to do civil engineering because into physics, yeah, it's hand of it.
Mm-hmm.
So since basically space, I was like, I'm not going to wait for another year. I need to study something. And I, yabo mabathi unkulunkulu yayihlela impilo yakho, something.
Yes.
Sometimes izinto ezimbi zenzekala ukuthi zik-align with the purpose ya unkulunkulu.
Yes.
So ngasithola ke sengikusomatology. I loved it.
Mm-hmm.
Every day mesihleli lapha eclassini, I was always saying, mina ngiyosebenza namadoctor, hayi uzongibona yazini. And abanye bathi hayi uyathanda ukuphupha buhle. I was like, yeah, you will see.
Yeah.
And unkulunkulu wangenzela umusa. The way bengifisa ngakhona kwayenzeka, but it was not easy.
Yeah.
Yonke indlela as ikhona engikhothe ngifundile izolo ithi, every blessing that God blesses you with comes with challenges.
Yes.
Now my challenge is, it's not to harm you or anything, but it's to build your character. Ngikuzo usho maka imotivator umfundisi loya makasho wathi kuwe, mau go through the suffering when you are being refined, it's so that you can have character, so that you cannot be easily offended.
Yes.
You know?
Yeah.
So because you are dealing with so many characters, you know. So bonumhlaba ke manje awuseke esikolweni manje yabo. So because uNkulunkulu ngumodelile, you'll be the light that he talks about, you'll be the salt that he talks about, even kusimo that obonayo ukuthi la hey kunzima, but you will attend to it as a Christian, not as an ordinary person.
Yes. Your journey is so unique, Buhle, because it was birthed out of ama challenges.
Yes.
Yet you found a path that aligns ne purpose yakho. So can you walk us through what a medical esthetician ayenzayo kahlehle? Unyenzani kahlehle for umuntu olalele who may not fully understand the profession?
Okay, tina yena sidila with isikhumba. If you have problems such as acne, hyperpigmentation, eczema, any skin condition that you can think of, we help to treat it.
Okay.
So tina nje, we just heal skin, basically. Like mina mawuza in my practice, ngizoyenza skin analysis khona umshini, mangi explainela abantu ngithi this is like an x-ray for your skin. Ukubonisa ukuthi kuyenzakalani ngaphakathi kwesikhumba sakho. And then from there, I'll tell you ukuthi which treatment is going to be good for you and prescribe products for you as well.
Okay, so ni qala niyam check umuntu before nizomfaka ku treatment.
Because now angikwazi ukuthi ngithi kuwe, okay, sisibahle mhlambe ngiyakubona ukuthi une pigmentation, but I need to see where is it lying? Is it superficial or deep pigmentation? Then that will give me an understanding ukuthi which treatment do I need to do for him.
So what about le nkulumo ethi skin sakho sizobonisa what's the correct, what you eat is what,
what you eat is going to show through your face.
Yes, through your skin. Yes,
it's true.
Yeah,
cuz if ungabheka umuntu, let's say njengami mangadla chocolate for a good day, uzongibona ngibe nama breakout. Because remember, your body gets rid of toxin through your urinary system or your pores.
Okay.
So if you eat mhlambe izinto ezirich and you don't drink enough water, then your body is going to get rid of all that dirt through your pores.
Then so bese ugcina uba nama pimples.
But if you have like maybe combination oily to oily skin, and your skin is prone to ama breakouts, that's when you're going to have
Okay. Ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi uma bezwa le term ne
esthetician
but banga realize the science, skill and behind yonke lento oyishoyo kwamanje ne. And aba siya sakhuluma last week ukuthi uma bezwa leli gama esthetician, bacabanga ukuthi nisebenza ngokuthi nenza abantu ukuthi babe bahle. And wena as a Christian, ne, umuntu uzoza kuwena athi okay, ngoba usebenza ngesikhumba, uyangibona ukuthi ngidark kanjani, please ngicela ungisize ukuthi ungenze ngibe lighter, ne. And then omunye uzofika athi mina ngicela ukuthi nina nisebenze nge skin only, not lezo ukuthi nilungise impumulo, nilungisa yonke lento, it's only for skin.
Now lezo zokulungisa u reshape ikhala, it's done by plastic surgeons.
Okay.
Yes, we don't do that.
Yeah.
But as I said, mina, my whole purpose is to heal people's skin. Not to make you anything else, but to heal your skin from the inside outside. So if ungaza kimi uthi kimi hayi ke na kubuhle yangibona ngi dark ngicela ungenze yellow bone, I won't be able to.
Yeah.
Because that's not my purpose. That's not my calling. And mina, I'm standing on what God has called me to do.
Yes.
Izine imali lezo zinto sisibahle.
Yeah.
And
ungakwenza.
Ngingakwenza.
Yes.
But it's outside the will of God.
Mm-hmm.
Yabo? Angifuni ukwenza into engabizelanga yona, because if you disobey God,
kuzoba namaconsequences.
We can learn from us all. We are ukuthi kuyenzakalani. So I don't bleach skin, but if uzakimi uthi buhle mangibheka lana, like ama areas la u less exposed to the sun. And uthi buhle uyayibona ukuthi mina bengiso naturally manje ubuso bami buyasha in that I can heal, because that is hyperpigmentation. It's not something, it's something that is caused by UV radiation. So I can bring your skin to its natural complexion. But I cannot make you yellow bone.
And ungasi yellow bone.
Ungasi yellow bone.
Uthola ukuthi yellow la ebusweni kodwa isandla
inkosi yami, no. That one, no.
You can't.
I can't. Can, but I can't.
Yeah.
And I'm remaining faithful to uNkulunkulu. Umlalela uNkulunkulu la uyakubusisa. Ezinje esikhuluma namanje. One of the listeners bekamamele uSisilundi uzile ke nkosi yami Saturday. We thank God. Asisibuhle ngikumamelile ku Radio Pulpit. I've always wanted to treat my skin, but ngishela ukuthi hey, what if these things are against God? But ngithe mangimamela ngathi this is the one I've been waiting for.
Yes.
And waza.
Yeah.
So those are the people mangithi uNkulunkulu mamlalela.
Yeah.
Uyakuhlelela. That's what he does.
And uya wakhuluma enye into ebalekile ukuthi you know ngisiza abantu ukuthi bahile their skin, like maybe for instance umuntu ube involved in an accident.
Yes,
and then uneska mhlambe esisabisayo uyakwazi ukuthi ke umsize aphinde futhi azokwazi ukugaina iconfidence yakhe abe right futhi. So izinto osebenza ngazo lezo.
Yes.
Bazalwane, niyezwa ukuthi you know uNkulunkulu sibusise ngongo nobuhle. Usibusise ngaye ngoba uma mhlambe uya kulaba abanye whatever ufuna ukuthi uyenze uzoyenza, umuntu angabuki iqala ukuthi mara izwi likaNkulunkulu lithini ngalokho, especially yona le eyokubleacher, you know, asithi ku wrong, angithi choice yomuntu, omunye nomunye umuntu une choice yakhe, mhlambe akayithandi the way abuka ngakhona, ufuna ukuthi nje mhlambe afane nami nawe. Yes, I choice yakhe leyo, asijudge anyone. But we thank God ngabantu abafana nani ukuthi you know umuntu noma efikile uyakwazi ukuthi um advice kahle, and ngiyacabanga ukuthi mhlambe kukhona nama side effects ne wazo zona lezo ku bleacher and all those things, ngoba sinokubabona abanye bathenga lezi
ezisestraten
and then umphumela wakhona bese ungabi muhle. Yeah, so uya washera ukuthi how hard things were lapho ufuna ukuregister khona eVarsity ne. Looking at where you are kwamanje in your own practice, what kept you motivated?
Yo, I think to be honest is the dream and my love for skin. I knew ukuthi like one day I would have my practice, but I didn't know when. Cuz ungakhohlwa ukuthi yonke into isebenza ngemali.
Yes.
But uNkulunkulu uthi yena when the time is right, I will make it happen.
Amen.
And last year, early, just in Hamba, I mentioned the actual financial thing. Ngahamba ngazulazula ma-bank, ngizothe ma-bank. But hayi buhle.
Ufuna ma-funds.
Ngithe mase ngiya kuleyo ugcina i-bank, usiswa khona wathi hayi bo, why ungazami laphaya? Ngithi laphaya angithumela kwenye indawo. I'm not sure if you are allowed to mention. That's why ngingamention.
No, don't mention.
So mega ngithumela kuleyo ndawo, hayi ngaye. Mangifika bangipha i-fund that was above the one that I wanted.
Wow.
So mengithi uNkulunkulu uyayihlela into yakhe. And manje sengitholile le fund, sengithi yo, okay, kuyayenzeka manje. So going back to into bengisho mangisaqala ukuthi uNkulunkulu bengithi obedient.
Yes.
La usebenza khona manje, umbuzo ukuthi uNkulunkulu ngibekeleni la. And unginisaphi futhi la.
Yes.
You understand?
Yeah.
So la bengisebenza khona previously benginama clients wami. So mase ngibatshela ukuthi sengizovula indawo. But abuhle. Dala vele sikutshela ukuthi uvula indawo. Nathi sifuna ukuinvesta more. And I needed to go and work first because if bengasebenzanga lapha ngisebenza khona bengiyeke ngize ngibazi labantu.
Yes.
So uNkulunkulu, nothing happens in your life caught by surprise. Yonke into uyiplanile la ukhona manje. Right now it's meant to be. Akayenzanga mistake. Yeah, understand. So now ke sengihlangene nalama investors, sengihlanganisa nemali, then I was like, "Hi God, you are faithful." And ngayivula ke practice. And manje la ngikhona ke indawo entsha, ngithi Nkosi yami ngizowathola phe ma client manje, you know. But God being faithful, la bengisebenza khona abanye bangilandela, abanye through my social network bangilandela. So ever since, God has been so faithful.
Ikuphi practice yakho?
Medicross, Boksburg Day Hospital.
Hey, so, this is so inspiring, Buhle, especially from wena ongumntwana kaNkulunkulu, and you are so young. Phela bazalwane sikhuluma ngomuntu la okuthi ukuma 30s. Asikhulumi ngomuntu okuma 40s, ukuba ma 30s. As late 30s, ne? Or it's early 30s?
Ah, this is right. Early 30s.
And it's so powerful to see someone who refused to let ama circumstances ukuthi define your future. Ngoba if uvumile, ngoba sikwazi kwamanje. And asazi ukuthi ngoba uye waphelela kuphi. You know, but what? No. Lama circumstances lawa angeke angivimbele ukuthi ngithole lento engiyifunayo. And siphinde simbonge nomama uMagret. Oh Nkosi yami, yazi ngathi ngambona ngamqhawula ngesandla ngathi mama siyabonga ngomsebenzi owenzile
kakhulu.
Yeah.
Yo, as in. Mention a little gama nje yo inhliziyo yami.
Yeah,
cuz ngila ngikhona because of yena.
Yeah.
Obe walalela ivoice kaNkulunkulu mekathi ngcede, wangceda.
Yes.
And I'm so grateful ukuthi even today a relationship yethu isa strong.
Yeah.
Ngimiza ngoma wami. Naye mega comment uthi my daughter.
My daughter.
Eh.
Yes.
So I'm really grateful.
Amen. Okay. Asithathe kancane I break and then uma sibuya mhlambe tell us more about your first experience lapho u trainer lapho usebenza in the
medical esthetician.
Oh bazalani nizongixolela. Yeah, ukuthi bekunjani for wena ne asikhulume lokho emveni kwalokho.
Radio Pulpit 657 AM True Authentic Christian Radio.
Kunembe ukuyihamba nawe lendlela yobomi. Hlala umamele, tshelela ku radiopulpit.co.za.
Did you know you can listen to your favorite programs whenever you want? Check out our podcasts. Listen to your best love presenters anytime, any place. No need to miss out on your favorite programming. It's just a click away. Go to our website at radiopulpit.co.za and click on our podcast page for a variety of content at your fingertips. Yes, Radio Pulpit is still your daily companion.
Radio Pulpit 657 AM, your daily companion through thick and thin. Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za to listen to your favorite station 24 hours a day.
Sibuyile la sisaxoxisana ke noNobuhle Shange. Konje ke ku Facebook mhlawumbe kunabanye bayakufuna manje ku Facebook. Konje ku Facebook ubani?
Maduma Kude.
Maduma Kude Buhle. Yes, ku Facebook umthola ke ngalawo ma handles. Okay. I imagine ne ungena ku a medical field at a young age ukuthi bobu exciting and kuphinde futhi kube intimidating.
Kakhulu.
Yes, yeah, so when I experience yakho ihambe kanjani?
Most of the time beyinhle, most of the time beyinzima. But angithi mesifuna umsebenzi always siyasho ukuthi we will be teachable.
Yes.
We are willing to learn. So mina I'm one person ongathandi ukuyenza engathi ngazi yonke into. So mengifika endaweni ngiyabuza ukuthi basebenzisana kanjani or basebenza kanjani, and I ask them to show me their protocol. Ngihloniphe futhi and I follow it. And ngihlezi ngifuna ukufunda sisibahle. The only way you can become better or great at something, it's always by learning, and usitshele ukuthi you are willing to be teachable. That's the most important thing. Ku industry yethu you need to be teachable. Yabo. Cause kuningi sikwenzayo, sidila nemishini, sidila nama laser, kulula ukuthi ungashisa umuntu. Yabo. So you need to be teachable kakhulu. Usithobe nje.
Mhm.
Ufundiseke.
Yes.
Yes. So in my journey I've always been like that.
Mhm. Mm.
Eh.
And ungathi nje your biggest challenge iyiphi kule career, and wena as unobuhle why overcome kanjani?
I think my biggest challenge was mawusasebenzela amanye ama company as a child of God. There are certain treatments you cannot say I'm not going to do.
Yeah.
Because usemsebenzini usebenzela omunye umuntu, yabo. So even if it's standing against your inkolo yakho, yebo.
Yes.
Ugcina uyenza ngoba phela manje sonqaba ukuthi awufuni kuyenza. Uyaqoshwa. Yabo. So I think that's why bengithandaza mihla namalanga onke ukuthi uNkulunkulu ngiyacela ukuthi one day ungivulele iminyango so that I can only do treatments that I think zi align with your will and your purpose. So my challenge ngisasebenza ukuthi yeah, sometimes you had to do ama treatment ongabelieveli ku, but you don't have a voice because usebenzele omunye umuntu.
Yes.
Yabo.
Yeah.
So that was my everyday prayer ukuthi one day uNkulunkulu ngicela ungikhulule, ungivulele i indlela zami, then so that I can do treatments that are aligning with your will. Yabo.
And let's talk about your faith. How has your faith influenced the way you run your practice?
Yo. I think most of my clients, they can tell you the conversation here to iqala with the skin analysis.
Yeah.
But it always ends up with the word of God. Njalo.
Okay.
Most of the time. It's either they will be encouraging me or the other way around, but it is yo. Like mangiphume nje emsebenzini osuku, like uNkulunkulu, were you there in the office? What is happening? Cuz wonke umuntu, it's like wonke umuntu uNkulunkulu amzisayo kimi, they are Christian, they are born again Christians. So that's how I run my business. Prayer. I do not believe in anything else besides prayer, and I always say to uNkulunkulu, we are in this business together. In the morning before I start work, obviously it will be prayer, reading the word, and then see our bedroom together.
Wow.
Then I'll be like, tell me today, what do you want me to do? Where am I going? What are we doing?
Yes.
So I never do anything outside having a conversation with God.
Yeah. So singasho nje ukuthi umsebenzi wakho ubona as a form ye ministry.
It's ministry. Yes.
Ngoba usiza abantu ekutheni ba feel confident ekugcineni kosuku, and babe restored, abanye babe healed.
Amen.
So I ministry.
It's a ministry. That's what I say.
Yeah.
In challenge, it's a ministry. It's not just a medical aesthetician. It's a ministry to me.
Wow, unombuzo for ubuhle ngaphambi kokuthi ngimdedele, because today bazalana uze for a part 2. Yeah, so uma unombuzo for yena, zivuliwe incingo, i WhatsApp nayo ongayithumela ku 0826572729, noma ke ungene ukhulume naye live ku 012334 0891322. Into engijabulisayo ukuthi kukhona umuntu bekalalele and then wafika e Boksburg Medical Center. Is it Medical Center?
But it's Boksburg, Medicross, Boksburg Day Hospital.
Medicross, yeah. Medicross, wafika. Wathi hayi ngimzwile umntana kaNkuluNkulu, ngifuna ukuthi ke ngibanjwe izandla sakhe.
You know, we thank God.
Even naloko kwenza ukuthi ube more confident ukuthi you know ngizobanjwa umntana kaNkuluNkulu engithemba ukuthi akuyosala izinto you know because ngiyashiya ukuthi hey ziningi izinto ezenzakalayo la kuma business omunye uzoyale omunye ayele ukuthi nje ibusiness lakhe likhule you know
imimoya ngemimoya
yes but uma umuntu eza kuwena uyazi ukuthi that one is a child of God.
Amen.
Mm-hmm.
Amen.
Okay, you mentioned ke umama Margaret praying for you during lezayikhathi ezinzima, ne? How important was that spiritual ngathini? Spiritual anchoring in shaping you into the professional oyiyo kwamanje?
I think ungifundisi even not yena kuphela noma wangikhulisa because remember I said na wangikhulisa
uthandaz.
I think after that miracle, if I can say so, angizange ngisafuna ukubheka neither to the left nor to the right. I've always, before ngenza something, prayed, you know.
Yes.
Kuyimanje yonke into engiyenzayo, even before coming here, always prayer. God, do you want me to be there? What do you want me to say? So nje yonke into prayer.
Yes.
Prayer is important.
Yeah. Kuhle ngempela to see ngendlela uNkulunkulu asebenzisa ngayo abantu ukuthi ke bafinyelele ku calling yabo ngoba I calling le as well.
It is a calling.
Yes, a calling. So, ama services maphi ukuthi currently uyawa offer lapha ku clinic yakho.
So, as I said, since the consultation, only 200 using our skin analysis machine. And then whatever skin condition you have, be it melasma, hyperpigmentation, acne, eczema, ihelaini yakho ihambile. I'll help you as well with that.
Okay.
If as well bo umncane you know uma umncane wenza izinto ungacabangi unamathathu manje so ukhulile so ufuna ukubasusa I do help with that as well. So anything that has to do with skin. Nje.
Okay. Kumuntu omusha mhlambe othi ay nami yabona nje lento yenzayo ngiyayithanda. So ikuphi mhlambe ongam advice ngakho ukuthi uqala kuphi wenza kanjani yonke le yonto.
Okay, ngicela ukuthi bahambe baye esikolweni. Mawuya SCPUT, DUT, TUT, University of Johannesburg, they do offer isomatology up until BTech. If ufuna ukwenza iMTech yakho, they do offer it at University of Bloemfontein. Go and study so that uzowazi ihuman body. This is very important because kukumanje sidila nabantu abangayanga esikolweni abashisa abantu abanye baphuma ebedlela kubi nje. So when you learn you understand ukuthi wenzani.
Yes.
Yebo.
Yeah, yeah.
So ngizoba encourage ukuthi go to school, study une course ebizwa somatology. You will learn everything concerning skin. Then from there, if you want to dive into the medical aesthetics, you will learn a 1-year certificate in the medical aesthetics. And then while you are working with the doctors, you'll be trained and you'll be receiving a certificate as well for a program. Yes.
Yeah, into ngiqaphelile ukuthi iyakhula le industry.
Yes.
Iyakhula kakhulu ngoba abantu bafuna ukubukeka bebahle, abanye bafuna ukubukeka be healthy, and then abo bahla bafuna ukuguga, you know, all those things. So siza kunina ukuthi please sizeni you know ngayo yonke leyo nto and niyakwazi ukuthi ke nisize. Okay, kune voice note lana angiqale ngale ka Khalima uthi Nkosazana ngiyanibingelela lapho ku maduma kude. Uthi Khanimambo, siyabonga Khanimambo. Okay, ngimfundele i-message uzwile.
Okay, ngiyabingelela.
Asizwe ukuthi uthini la umama?
Ngiyeza andla athi insebenzi yethu weeks wabangcono and manje iyaqala ngoba sekuphele lamapilisi kuphele nelo seyaqala futhi so angazi ungangisiza kanjani sisi please please izandla zami laphezulu zimbi ziyashwabana yo yazini awazi cela usizo tu ngiyacela ngiyacela mntanami
okay ngathi asizwe anga from ekuqaleni ne okay asizwe from ekuqaleni
ngiyeza andla athi insebenzi yethu weeks wabangcono and manje iyaqala ngoba sekuphele lamapilisi kuphele nelo seyaqala futhi so angazi ungangisiza kanjani sisi please please izandla zami laphezulu zimbi ziyashwabana yo yazini awazi cela usizo tu ngiyacela ngiyacela mntanami
okay angazi ukuthi uyezwa na ukuthi mhlawumbe uzabeka zama ukuchaza ukuthini
angazi yini le eshwabanisa izandla but
ngoba ukukhuluma nangamaphilisi yeah
but kuyo yonke into I always say come through for a consultation because yes. Over the phone I cannot prescribe I cannot tell you ukuthi uphethwe yini or anything
yes.
So if you come and then we do consultation then it makes things easier
ne okay sithatha ucingo sawubona dumelo semoyeni uhambile or kungena nga All right, uzophinda buye futhi 012-334-1322 salele nje u plus minus 5 minutes. Yeah, mama uma usesayidi nje lase East Rand, I think iBoxburg nje indawo e in the center ne.
Ngase
angiyazi kahle East Rand.
Mase East Rand mall la isofikile eBoxburg. Just 5 minutes away.
Just
5 minutes away from East Rand mall.
Okay. Yeah, I ngicabanga ukuthi mama anga uzoshiya inamba yakho ngithi.
Engizoshiya.
Ngicabanga ukuthi laba bangathanda ukuthi mhlambe bakubone bangathatha your number. Ngicela nilungiseni ke lana izokwazi ukuthi ke nithathe ama number khona. Ethi ngibone la ukuthi akekho onombuzo. Yeah, kulo plus minus 5 minutes so ngaphinde futhi ubuye ukukhona bekathanda ukuthi angene lana. Okay, njengoba ngisho ngithi le field yenu iyakhula kakhulu abantu bafuna ukubuka babe bahle ngabe kukhona mhlambe ama misconception ngayo le medical that you often encounter angisafuni nokuzama
mhlambe abantu mabazile thina as I said we heal the skin from the inside out
yeah
So omunye mhlambe uyeza asitshela ukuthi uzoyenza surgery uzobona umehluko manje namhlanje
oh, okay
no you as we are saying we are healing the skin
yeah.
So we'll allow your skin to heal itself so mm-hmm. It takes few days to weeks to months depending on your condition your skin sakho
okay
so that's the only thing umuntu mazilo ufuna ama results manje buhle ngifuna ukuphuma sengikanje la and ayisebenzi kanjalo
yeah okay so kusho ukuthi after consultation kuzomela futhi abuye for okunye kanjalo kanjalo like angithi, something like a treatment
uyeza for a consultation sends a treatment if ubuke for a treatment as well and then after 7 days as a follow up ngibona ukuthi treatment isebenze kanjani then funeke aphe alinde ke 4 weeks for his or her skin to heal
yeah
then makabuya 4 weeks siya analyze again sibone ukuthi sesime kuphi manje
yo yazi ngiyabonga kakhulu ngendlela osichazele ngayo and it shows ukuthi isafe lento akunabungozi lana
akuyaphileka la
yes unless uthatha leza ma back door ila uzothola khona ubungozi but if beza kubantu aba professional njengani yonke into ihanjiswa ngohlelo and into enye futhi engiyithandile ukuthi niyaqala nimcheke umuntu ukuthi okay lana iyipi i treatment
ezomele
yes ezoba suitable for yena okay umama uthi uvele i rush ne ubuyile la umama uthi ngivele i rush and then waya a chemist kushuthi uye chemist and then mhlamba mupha ngoba ngizokhuluma ngamaphilisi
eh
mhlamba mupha amaphilisi and then lawo maphilisi iwona enza mhlamba izandla zakhe ukuthi zishuthi ziyashwabana ne
usho kanjalo
yes kushuthi le rush iyona enza ukuthi mhlamba iya
Even so, uma funeke aphinde abuyele because sometimes like si rash kungaba yi eczema le evelayo on the skin.
Oh. Yeah.
So funeke aphinde abuyele bacheke if ku eczema they will then prescribe something ezomsebenzela because even as ngishilo over the phone I cannot assist.
Yes. Yeah.
Funeke aphindele bam analyze babone ukuthi is it allergic or is it eczema or is it psoriasis sidila ngani la
yo in closing nobuhle though yazi abantu mabahlukana akubimnandi ne
akubimnandi sisibahle
so what do you still dream of achieving ku career yakho
yo mina sisibahle I just you know want God to use me ngendlela emangalisayo to fika nasema rural areas where people are less exposed to such services so nje ngiyamcela uNkulunkulu njalo ukuthi avule more open doors but ngesikhathi sakhe la ngilandela khona because namanje ngibhizi namanye ama projects whereby senza medical aesthetics meets construction world sihambe sifundisa ama construction workers about the dangers of UV radiation and why it's important for them to protect themselves against yona because it causes cancer melanoma so those are the projects that I've started within the business so kuyabonakala ukuthi uNkulunkulu sangibekele umsebenzi omkhulu
yes especially khona lapha emamayini njengoba usho indaba ye sunscreen
yes
kubaleka ngakanani ukuthi umuntu afake sunscreen like all the time
yo ibalulekile kakhulu
yeah.
If you can look at back in the days abantu bebasebenza baba exposed to the sun bebasebenza sibomvu so ukuz protect from the sun
yes.
Ilanga linama UV radiation. UV radiation ikhoza ukuthi ama cells akho akhule at an abnormal rate.
Yeah.
At a very abnormal rate. And then this can lead to melanoma. Melanoma it's a skin cancer that affects your melanocytes. Your melanocytes are the cells that are responsible for the color that we see. Masibukile sikubona utho sisibahle uyi yellow bone. So those are the responsibilities of my melanocytes. So ilanga li affect that and to treat that it is very difficult. Abantu abaningi bagcine bashiya emhlabeni as you know cancer.
Yeah,
cancer guys.
Yes.
So I always say better to prevent than so deal and cure manje. So siya preventa la. So mangihamba sifundisa abantu is not just for fun but it's because we see ukuthi abantu especially abantu abamnyama they are not educated about the importance of using sunscreen even nabantwana so we just want to prevent ukuthi abantu bangasitholi seba ne cancer
yes okay yo nobuhle siyabonga kakhulu ngiyacabanga ukuthi laba bangangenanga balindele nje inamba yakho ngiyabaza ngithi Yayazi family kwa Radio Pulpit ukuthi ba operator kanjani. Isothi mophuma la sozothola inqaba yama WhatsApp.
Amen.
Sorry. Ganye nama calls. Yeah, your journey iyabonisa ukuthi uNkulunkulu keeps opening doors and mina ngikurious kakhulu about the next chapter ngoba ngiyazi ukuthi awuphelelanga la
angiphelelanga sisibanje
awuphelelanga la usaya phambili
amen
okay so utholakala kanjani
ngiku TikTok buhle_shange and then yo yabo kuba nama handle mani and then ku Facebook umaduma kude buhle and then in number yami it's 062-529-9626 If you have any inquiries you can also email me at nyestheticclinic@gmail.com
Omunye usabhali number
062 529
96 96 26 26. Okay, thank you Buhle.
Ngiyabonga.
Mina sengizokubona lapha eclinic nami ngizo popola esami skin.
I can't wait.
Mengibuya bazalwane, ngicela ukuthi nize nonke nizocheka la ku YouTube. Ngizontshela ukuthi sengibuya kabuhle. Seka checkile my skin and then nina ke inini nizongitshela ukuthi i difference kuphi.
Okay.
Bona bangitshele ne. Ngicela ukuthi khona manje bangibheke kahle, bangibhekisise. Angithanga kaze, angakezi. And then uma ngibuya ngizoba reportela futhi ukuthi sengibuya khona.
Ah, we cannot wait to have you sis Bahle.
Thank you so much and may God bless you and then awukhulise umsebenzi wakho.
Ngiyabonga kakhulu sis Bahle.
Amen.
Amen.
Okay, isikhathi sithi 8 after 4, sizongena ke kwi discussion yethu yosuku. Ngikanye ke no Reverend Mary Ann Yika. Today sizobuka ke nayi indaba enkulu esizoyikhuluma today. Kanye no Reverend sizobuka the importance of a woman's role in the church. Ngicela ukuthi ke nale discussion ongaphuthelwa iyona and nalapho uthanda ukubuza imibuzo uyazi ukuthi ke siyakuvumela ukuthi ungene ungashaya ucingo ungaphinde futhi uthumele i-voice note noma ke uthumele i-SMS ungasuki lapho ku YouTube akusho ukuthi uma ngivala lena and then sesiphumile angisabuyi ngiyabuya futhi nge segment yokugcina ngiphuma la ke ngalomhlabelelo ngiphuma la ngobani ngiphuma la nge link worship bathi all you do is win.
From your ear to your heart to your mouth to your feet, join this life on 657 AM. Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.